weteleza era budde bwebo yangu wawetege korwa lero ngenda kufuka muko wetwara gana mwanyi nazimanya nti kyogenda sikubeera mu mbeekulo kufumbira bbaawo sibulenga buli lwagenda mwanyi nazeto wanka wankanga mwanirize era koma wako ye mukwatenga akayira k'omuto ennaku z'abakyaleera buli omu azizinda bubwe mwanyi nazeto nswaza omusajja mulesiero tuse n'omusajja mwanyi n'omulungi kkiriza kwakutwale mbambe tomugana mwanyi nazo omulungi omusajja mulesi n'abakulu mbalesi mwanyi n'omulungi kkiriza kwakutwale mwanyi n'omulungi obufumbo si bwangu mwanyi naze waliyo ebiwonko n'obusozi eŋŋamba ofubanga n'ozeewala tobuzaabuzibwa amaka go n'ogatta ekirala mwanyi naze ekikulu kyekyobuyonjo oyonja bbaawa akweyagaze kumiranga ebizibu mu maka go tobyasanguza si buli omu nti munnoowo obufumbo si kusaaga mwanyi naze tebweraguza walalala wakino okumanga n'ennaku yoona otaswaza gy'ovudde baba munnange si byangu bw'obiraba naye ate byangu ng'obiyize mwanyi naze okumanga n'okyaye bwana otajja ddogo ngufumba okozesa amagezi yanereza abagenyi babbaawo era bwe mulimu ogukutwala ekaawe mwanyi naze eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba nazaala akuwanga amagezi n'olwaleero tuse n'omusajja mwanyi n'omulungi kkiriza kwakutwale mbambe tomugana mwanyi naze omulungi omusajja mulesi n'abakulu mbalesi mwanyi n'omulungi kkiriza kwakutwale mwanyi n'omulungi mulimu omukulu mwanyi naze gw'owangudde webala obutatuswaza okutuweesa ekitiibwa ekyogero wanaabakyalweza ebombosako nekayayaana emikisa wagiyonka mu mabeere leka tujagaane okyali muto ddala gwe gyogenze ekimula ekiseera mu nnyumba wulira nabwe we beeyagala nti ddala tukijjeeyo walalala Chimuri chito.